Nasema ang Kambambia bambia bambia Kambambia bambia mang Kambambia bambia bambia Kambambia bambia mang Kamshika bega wana vogue kwa kambusu mwang Kamshika bega wana vogue kwa kambusu mwang Nyuma ndindindi, we shingo kangaru Nani ya nipingi, na mnyuwa divaru We shepusu rake ya ni kama momento naona Wosi umbe ukiwa na egeto takoma Imweza ko snap pressure, talala nae Imi machala snap pressure, tondoka nae Hata skumbali snap pressure, na chesa nae Imi machala snap pressure, tondoka nae Hey, yeye bere mimi nyuma wana kutacheza na au Nambambia bambia bap, nambambia bambia mang Nambambia bambia bap, nambambia bambia mang Namshika bega wana kigyoka na mbusu wang Namshika bega wana kigyoka na mbusu wang Hamichota kubambia wana mariki kutoka kitam Himichozo ya kudunga, pipo wana toka kitam Hinajusi ya medunga, mariki wana gali watam Naduke ya medunga ye, igali watam Mwambie nae, we baby natamba nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Mwambie nae, we baby nasema nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Uvojazi ya nyuma, back na stuka We rino shepu kwanza dada ukisuka Mitindo ya kumbu, we kwa bonita Yeye mbele mimi nyuma nacheza nae singeni Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Nacheza nae mongo flavor Wana kwanza singeri Nacheza nae piano Nacheza nae kwaito Eee Nacheza nae baka ipapo Oh Imi nasema yeye vele mimi nyuma Nacheza nae singeri Magwaza singeri Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Mwambie nae We baby natamba nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Mwambie nae We baby nasema nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Mwambie nae Mwana kuna ondoka nae Mwambie nae Lazima kakeshe nae Mwambie nae Lazima kala Mwambie nae Mwesa kuna tamba nae Inamainuka uja kutea kozi dada Mwesi wewe hauna na mapozi dada Inuka kwaza utoke shafu dada Mwesi wewe hauma sharafu dada Minasema kundazi kwenye kungari
The mixing by X2.
M Records.